встретился.
Shakola kaniambia come through quick to for me west. Shuri get kali tangu ni jua na pianga mamake stress. Wezi kula bila connection. Mwana hii ni chesty checkers. Stuera jiko beth na shinda kicheka. Wezi ni pata na mblaina. Vata shakola kaniambia come through quick to for me west. Shuri get kali tangu ni jua na pianga mamake stress. Wezi kula bila connection. Mwana hii ni chesty checkers. Stuera jiko beth na shinda kicheka. Vile na geuza defense gizenye muame salaa. Koroka sabade inasi tembezi jumini manga. Fuck the attention. Nachanga tegwala ni baye mzae kakeja loresho. Kesho naende na yo vacation. Bila mbuki miu come through solo car ramble. John Wick bila change angle. Nimekua mission toka kitambo. Kwenye game ni tolunga Cristiano. Wait, shoria 10 kwa face. And she tryna give me face. To me do Michael Jackson wa Nairobi. Nimekua ni kombioni ku. Saka mali kila corridor. Na nyima sengi wa mnani po. Nadai kuhepea mali bu. Mwana oya check your attitude. Na yo hizi check stories nuko from your mind. Usha kubali kuwa empress. Weju ya kwezi kosa ma concubines. Tezi cheza games. Hata kiwa mtoi banu sijawai collect. We can merely play. Do me na die. Tena indifference sets. Visa na fukuza the pain away. Kobe step back with the fade away. Thank God they may make another day. Well, tia nyima rappers yeah. Wezi nipata na mblaina. Vasa shakola kaniambia come through quick you for me west. Shuri get kali tango ni jua na pianga mamake stress. Wezi kula bila connection. Mwana hii ni chesty checkers. Stuera jiko beth na shinda kicheka. Wezi nipata na mblaina. Vasa shakola kaniambia come through quick you for me west. Shuri get kali tango ni jua na pianga babake stress. Wezi kula bila connection. Mwana hii ni chesty checkers. Stuera jiko beth na shinda kicheka. Maza milea batakisiki zangu mazangu na shanga tuhubo ni nani. All the size so make chill maskani nafanya mtani. Kukai buda langi ila London ina brown na poor. Kulipa hongo walipato bangi kijani. This ain't no game mwana si atari. Niku na mali zaidi ya zigi mali. Niku na baba nimeficha mahali. Ukijiona deji don't freaking try me. Niggas taking loans just to please a bitch. Chapo totombo na tunde bandasi. Savage mode mindo goes to a chaki. Sitaji chesa nito whiskey papi. Buda libya minta kuka mauru kwa kindergarten likulanga fee. Wanna faces where I'm tryna speech. Ina gigomba sindangi boutique. Kona ntafuta we tokea stiti hadi nizifune kajimi wanjiki. Yeah, sina temi ya maa CD. Utaniputa maskani kichina nye. Sina temi ya CD. Utaniputa maskani kichina nye. Zini puta na mblaina. Vasa shakola kaniambia come through quick you for me meweza. Shuri get kali tango ni juwa na pianga bubake stress. Wezi kula bila connection. Mwana hii ni chesty checker. Stuela tuko back na shina kicheka.